easy on it.
Zpushup.com.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena. Chalo chanipila kulibe iwe. It's been years since I lost you. But vive como nga Milo. Vive nga Milo. Time was meant to heal me, but ya kangiwa. My memories ya nirisha na kamiwa.
You are the gift that life gave me.
And losing you is so heavy. Kuziva sini zaka kuonapo. Kuziva sini zaka kukwirapo again. Chivava that I'll never see you, never feel you.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena. Chalo chanipila kulibe iwe.
Chivava
kulibe.
Vivava
kulibe.
Kulibe.
Kulibe. My eyes are weeping. My heart is bleeding. Sometimes in my eyes a namba yako. Kapena unga yanke foni yako.
Are you there? Alo, alo. Are you there? Alo, alo.
Nipe mpako. Uni yanke koine.
Koze mutima. Wakange watu mvo. Nini mumutima. Kulibe you're my light.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulibe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena.
Chalo chanipila kulibe iwe.